Monday, so
electric hands.
Yeah, Bala Tumfua Kona Ifuba Gai Gai.
Tim P to the cars.
Sorry,
yeah.
Nation music. But,
No London, Sally.
Nadienda sana wimbo nefi kulanda na nebo kano nimbo nefi. Na ikweleka na manager lipamba futok tumileta panzi kopize.
Mwaya muleta jikwe line up aliponze jifonji ngoli line up. Apandi kopize especially pa weekend ni vela moja inge.
Jiko bize talk tumileta panzi kopize. Ziko busy, wala tumfu wako na hivyo bagai gai. Ziko busy, talk to me later, panjiko busy. Jise kuisa bushe na musonga, nzi mungo ma excite na mushota. Blue ticks hapa panowesha, chikwela nka muikisha panowesha. Money moves in the kwelo lusaka, confuse it na boost in ina nzi kumukaka. Na ito like a busy, we talk to me later, panjiko busy. Friday night, pwila nzi basket. Singa no wala ndi backstage. Tukalanda mailo my menu. Kushupa sana wala fula my gate. Nadienda sana wimbo nefi. Kulanda na nebo kano nimbo nefi. Na ikweleka na manager lipamba. Futok tumileta panzi kopize.
Mwaya kuleta jikwe line up. Waliponze jifonji ngode line up. Apandi kopize especially pa weekend ni vela moja inde.
Jikopize. Jiko busy, talk to me later, pan jiko busy,
yeah,
jiko busy,
Konde is talk,
jiko busy,
let's
talk to me later, pan jiko busy,
yeah. Apandiko tied up kumbo na konka cute the line up. Rekoda voice note nga niku WhatsApp. Kumbo na mbono keyali kosa kwa apandiko busy. Tumina ko manager golimu nangani yobine kale tualeka. Ata bongo fila pandola same day show paka pirindi na pandola. Ifita mwaska mafoni na fiolitoni. Jevelo mwona kwa tifu makwisa tiponi. Beba got no days off kukunomba. Kwa litamanga ikona telomba, yeah.
Narienda sana wimbone fiku kulanda na nebo kano nimbo nefi. Na ikweleka na manager lipamba. Futok tumileta panzi kopize.
Mwaya kuleta jikwe line up. Waliponze jifonji ngoli line up. Apandi kopize especially pa weekend ni vela moja inge.
Jiko busy, talk to me later, panzi kopize. Jiko busy, talk to me later, pan jiko busy. Hello, Chan. For the pattern, can I shine? I'm one of master. Yeah, Mr. Boko. Yeah, think it and I'll come on. Yes, I chose a man. Once a moment. D-Boy, now come on. My main news are shiny, of gay. German made to Jimmy Shogama. Nakuyaza. Malait. Nakumala. So on. Yeah. Oh. Malidino. Bamba for. Joshua Generation. Nakuanko da Lugana. So on. Yeah. Alwanko is nothing perfecto, eh? Ay, motets to me, la ve, mamma, mpondo, she is swimwe. Ah, someone.
Exclusive from Apple 5.com. Electric hands.